moya wama uxoxa uqhelekile akuzam zonke ndizehlise ngebhotile namhlanje inkosikasi yam sinigodukile eish cela ubuya amangwane side sixabane kangaka kanti kaphe bangwane eish ndikhumbuzo Evelyn bona nje mam Evelyn bona se jonga bona bamana banyoka besehlabe ikhada dedan da bebedebenengam dawe thandityane dala thandityane dala blind sazendifutyisa intshaba ndihlala nje ndingakholanga jonga jonga ndicela ungade nqandi kuba ndingahlala ndingaklandi ndizawube ndingakuthandi thandi tyale ndala thandi tyale ndala blind sazendibukela amanzi anke ndendlini ndingaba nqandi
Scooper cool, las pines, bamba, ne.